you are. Circumstances expose who you are. And kwamba kuna circumstance inaweza ikatokea. Ile circumstance ikitokea, it does not make you what you are. Ile circumstance ina expose who you are. Kwani ile kani pose in the circumstance, I don't know, maybe it's a family, I don't know, but whatever circumstance you're in, ile circumstance yote haikufanyi wewe uwe mtu fulani. Inakuonyesha wewe ni wewe.
Before ujampa mtu comment, jipee hiyo comment afu uone how do you feel. Ukiona you feel not sure, au unaanza kujiuliza should I say it, au every time you say it na kufanya you don't feel good about it,
don't say it
next time. Sababu na mwingine it takes kukosea kujifunza, which is very okay. Lakini kama unakosea na ujifunzi,
na wewe utakuwa you become that person.
Yeah, you become that thing.
Kwa your destiny, because that is also possible. Kwa situation sama ya pasima kwamba Mungu alimtuma mwanawe pekee ili afe msalabani ili kila mwaminiye asipotee. But guess what? Still people are going to hell.
Yeah.
It all comes back to you. Kwamba mwisho wa siku ni wewe to make the decision, to work on the small things, small details. Tunasema attention to details. Sio tu kwenye nguo, sio tu kwenye makeup, sio tu kwenye suit umetokea umependeza, sio tu kwenye haircut, sio tu kwenye hairdressing. Everywhere, hadi kwenye character, na kuanzia ndani actually, kutoka nje, it is very much necessary to pay attention to details. Kwamba hata kitu tu kidogo kinaweza kikaa kina impact. Kwa aliye mwaminifu kwenye kidogo ni mwaminifu kwenye makubwa.
Yeah.
Asiye mwaminifu kwenye kidogo pia sio mwaminifu hata kwenye makubwa. Sasa hiyo atuongelee hela tu, atuongelee huduma tu, tunaongelea wewe mwenyewe. Ukiwa chumbani huko mwenyewe, je, ni mwaminifu? Mwaminifu kwenye nini? Kwamba you are a good person with character na kila kitu, au sio? Kwa hiyo please work on that, and we believe God is going to give you the grace.
Hi everyone!
Hello, hello! Welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this!
Hi guys!
Hello!
Welcome back.
Welcome back.
This is the Kio Podcast. My name is Gift. You can just call me Gigi.
And I'm Belinda. You can call me Belinda Leifert. I've done my nails, so it's okay to do this.
Wow.
It's not your thing.
Wow.
When you do it
once, you got it. Since I'm I'll just be doing like...
We're funny with your hair.
Yeah, lazima kila mtu ana kitu chake hapo cha kuki.
Yeah.
So how are you guys? How have you been? How is, you know, you kuendelea kutembea in excellence
and grace?
And grace. Kwa hiyo ambaye unajiuliza excellence, mbona ghafla sana?
Oh, yeah. Hey,
where is it from? What is it? Guys, this is May. This is the second week of May.
Yeah.
Na theme yetu ya mwezi huu tunatembelea excellence.
Yeah.
Lakini the beauty of this month, kwa sababu namba tano ina symbolize grace, so we are working on excellence while grace ikiwa imetucover hapo. So we are surrounded by grace. So so how has grace been gracing you?
As you see, my nails are done. Gracing is gracing. Anyways, that is very minor. That is good.
Yeah.
Actually, that is really, really good.
Yeah.
Very, very good, guys. And Jean?
I've been doing well. I've been doing great. Yeah.
That's great.
Nishaendelea kujikumbusha kila siku. Kwamba ni mwendo wa excellence. Na the grace of God is here.
Covering us.
Yeah.
You're not alone. You're not doing this on your own. You got God, you got grace. If God be for us, who can be against us? Nobody. I said nobody.
So guys, karibuni tena. Kama kawaida, usisahau subscribe. Guys, it's free. So come on, just subscribe, please. Just take a second. It just takes even less. Kama kuna less than a second, then it takes less than that.
Yeah.
Just click right there. And it's free. Free of charge. So usisahau like, subscribe, share, and comment.
Please subscribe to our channel. We'd really appreciate. God would love that. Help us grow to 1,000 subscribers.
Amen.
And more.
Amen.
Yeah.
So tell us, baby.
Oh yeah, so I've done my nails. Mm-hmm. You see, very, of course, even before doing my nails, I would still have my hands in motion. I'm going to take a challenge. Yeah, we can get without our hands. So that time is coming, but because it's not yet here,
Time is here, as you can see, guys.
No. Because you already started using your hands. So that time is coming. So, coming back to the point that I want to say, on final, doing like the pedicure, manicure, whatever, it is just a small thing.
Mm.
Like, you need the way it has added up.
Mm-hmm.
To how I am, like, you know, showing up
and how you're feeling,
how I'm feeling. Mm-hmm. Yeah, yes. Out there is just a simple thing. On funnel, I have a low cut, mm-hmm. like I show hair, da 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 da. So, nikiwa na jua, my hair grows so fast, mm-hmm. and this is not to brag, but to thank God. But my hair grows so fast in such a way that if I need to maintain my hair in a smart way, I need to go to the salon like every week.
Because
mm-hmm. if I don't do that, anyway, inaanza kupotea. Nywele zinakuwa way inapotea. So coming back to your comeback, it is just a small difference. Ambao mimi kwangu ina impact kubwa sana. Kwa mfano, let me get back to my hair. So maybe I might feel kabisa kwamba my hair is rough. Though people nje wanaweza sijui. Because it's just short hair, you know? Yeah, unless otherwise maybe I'm trying to change my haircut.
Mm-hmm.
Like, if it's this same haircut, I know that this time around my hair is rough.
Because
imeshakuwa at least an inch, na naiona, because I see the way I comb and everything, yes. So it is just a small difference. But mwingine hata si notice. But mimi kwangu ina impact
kubwa. Na mwingine hata akashangaa.
Kuna siku nilienda salon. Yes, but even like, I'm coming back, nenda salon mara moja. Well, some final like nenda salon kutengeneza kunyoa nywele. So it is a small difference. Lakini kwangu mimi, it affects the way I show up and like maybe the way I carry myself. Come back and I just know I'm rough. Especially ile ukija kufanya let's say when it comes to muonekano kuwa smart. You need to have your hair, you're smart.
Mm-hmm.
You need to have your shoes, you're smart. Mm-hmm. At least that's how I'm going. So, like, the haircut is very important.
Yeah, once you're going to wear it, kiatu, pochi, after the rest.
Yeah, komona sasa. Kwa sasa, kwa kwa mimi, it is just a slight difference. Ambao mwingine anaweza si notice. But it makes a huge difference. The way I would feel, the way I would, like, hiyo siku acha naweza sitamani kukutana watu na watu. Because I'm like, my hair is really rough right now. I can't handle it. Because it is just something small. Ambao maybe ito kwa mwingine, how you notice. But kwa mwingine, na impact. Like, from within, the way I would be feeling. Kwa hiyo, sasa, coming to what I want to say about it. How are small things affecting any of our lives? Am I like affecting the bigger picture? Kwa sababu sasa zingine unakuta kwamba tunakuwa tunawaza like the big picture, the big picture, the big picture, the big dream, the big dream, the big dream. Tunasahau kwamba hata 100 ilianza na moja. Tunasahau kwamba like hata 1000 ilianza na moja.
Yeah,
like before we get to maybe let's say tunakimbia marathon, before you get to 42 kilometers, before you get to half a marathon, you start with meters kwanza chache hapo, and then do you go to the bigger picture. Kwa hiyo leo specifically I was just interested na nilikuwa natamani to navigate vitu vidogo vidogo ambavyo vinaathiri the bigger picture. Haijalishi if it's a vision, if it's what, vingine vinaathiri positively, kwa sababu sasa ndio unakuta tu ni ile amount of thoughts, labda ujaweka chumvi, ukaweka just a pinch of salt. It makes a whole difference. Inabadilisha chakula kinakuwa kitamu, kinakuwa na ladha nzuri. Ama just maybe umeweka sukari kidogo, yani just a pinch. Unajua vile au labda let's say kwa wale bakers wanao bake, unajua kabisa kwamba ni hapa ukizidisha tu amira kiasi tu kidogo, the way it turn out to be different.
Yeah.
Kuna hivyo, yes, like kuna vitu vidogo vidogo in our life. Hapa tumeongelea sana sana maybe let's say material things or whatever, let's say mambo na mimi, but also it comes down to our character. Kuna tu vitu tudogo tudogo ambavyo at the end of the day vinakuja ku affect the bigger picture. Naweza kwa positively ama negatively, ni kind of something like we navigate around that. Yeah.
Wow. Mimi mbona unaongea hapo mama? Kwanza kwanza kuongelea kucha sisi nini? Nika nimeanza kupata na mimi hapo kwenye yani mwendo huo wa material things. And then nikapata upande mwingine kwamba kuna vitu vingine kwa kuviongelea sana in terms of size, either kwa muonekano au kwa kuchukulia au hata kwa namba, yani yote hiyo, so long as inakupa inakupa a certain picture labda hiki ni kikubwa au hiki ni kidogo au hiki ni kingi au ni kichache ni kipana ni chembamba ni vyovyote kuna namna ambayo inaweza ikakutengenezea namna ya ku behave ku interact ku show up na yote hayo ambayo sasa the way you show up au the way ambayo you don't show up kuna matokeo ambayo yanakuja nikaja kuna siku bwana you know mwisho siku bwana we are all human. So we have been doing Sikio for this is our
second year by July.
Yeah, but so we'll be turning 2 years in July. And our progress not in terms of showing up, like God has helped us, like we have been very consistent. And even that mommy ni kwa na majiku mengine baby has been showing up here by herself. Yani we have been doing that. Muda mwingine ratiba za nini lakini like yani we just like okay yani we just have to find a way like showing up and everything. And God has blessed us with an amazing team. Yani kila mtu anakuwa like we need to show up, we need to show up. So that has been amazing. Lakini kuna zile moments ambazo zinakuwa like see the numbers are not ni kama the numbers are not adding. So kuna zile moments ambazo mimi nishakuwa nazo like would you even worth it showing up every single week?
Okay.
Maybe we can start doing like that twice a month, like every other week. Yeah, I've had that thought, like every other week.
Okay.
Oh, you know, probably it's not giving. Yeah, kwa sababu mwisho siku hakuna mtu anapenda hakuna mtu asiyependa kufanya kitu hapa akaona kwamba kuna watu ambao ni kama wana appreciate. Sasa in terms of what people are here, people are appreciating. Kuna watu ndio kama hivyo tumepata feedback from Uganda. Tumekuwa tunapata feedback huko nyuma zingine ambazo hata tumekuja hatujazishia by in terms of kama kuna watu wanatuangalia from Germany or that. As much as it can be 2 people, 3 people, lakini there are people, you know?
There are people,
Even. So kwenye hiyo nani yangu nikaa
ndio na pesa hivi ndio pesa mtu anakuta mtu labda ana tune in from USA from Germany yeye ametune in kwenye account like I think hapo lakini yuko in people
yes.
Kwa like unakuta ni group of people
wanakuona yes
ndio kwako kutanisha maybe it's just one view
yeah au wanaangalia so they start kwa nikaa na kupata kwa mommy and then I got this kwamba what if you stop terming as the number of viewers or number of views or number of followers and be like these are real people. Like these are real people. Like it's 100 hawa ni watu 100.
Ni watu 100 waweko kwenye chumba.
Hawa ni watu 100 ambao wanacho shughuli zao wanakuja wanakusikiliza. Na katika hawa watu 100 kuna watu 5 kuna watu 10 wakikutana na mtu wanasema nimesikia kuna kitu kinaitwa Sikio podcast. Oh, wow, dogo zetu. Hawa si nani? There is this lady. There are these two ladies. They are doing 1, 2, 3. Hao ni watu. Those are souls. Na kama kuna siku kuna watu wanachakiwaga wahukumiwe kulingana na nafsi walizozihudumia au walizozipoteza probably na sisi tupo kwenye mlengo huo kwa sababu hizi ni nafsi hawa ni watu na usaidi hiyo and then nikapata hii kitu kama kwa upande wa social media kama watu wengi au kila mtu angekuwa anachukulia platform yake kwamba these are not just empty numbers these are people following me ingekuwa inatupa awakening na ile kwa intention on what we are putting out there.
Yeah.
Yani tusingekuwa tu like we just say anything, we just post anything, we just reply anyhow. Kwa sababu tunakuwa like this is a real person with full emotions and I see as an artist and I see as a movie and kila kitu ni kimekamilika pale. Na hayupo kwa bahati mbaya. Yani ni mtu kamili aliyekamilika. Yani nikaa napata kwamba kila mtu angekuwa hivyo. Basi interactions zetu kwenye social media, the way we show up kwenye account zetu binafsi, the way we are showing up kwenye account za watu wengine, tunavyo view, mda mwingine hata ambapo we are not responding wakati could have said something about you, we carry that that person, huyo mtu, na nini ingekuwa ni way different, lakini, kwa sababu tuko we are terming as viewers, as followers, as what, inakuwa ni kana kwamba, labda watu ni watatu, wengine wote ni, nalokuja.
Bwana,
thank you Lord for your grace.
Amen.
Wengine wote labda ni robots.
Wengine wote ni AI.
Wengine wote they are just AI. They are not real people. You see, I'm not probably uko tunaelekea, lakini as of now, what we know ni kwamba the number ya watu wanatufuatilia ni this number. Kwa hiyo na mara nyingi tumekuwa tukisema kwamba hiki tunachokisema hata kama kitamsaidia single person then that means a lot to us.
It does.
Lakini for a second or for a moment for me ikawa ni kwamba huyo mtu anakuwa transformed probably ni kama hayupo among the subscribers? Mm. Are you among the followers? Mm. Unaona kama it's not worth it.
Mm.
And speaking about it, kuna these gospel artists for South Africa, anaitwa Dr. Tumi. Sika nisema jina lake correctly. Correct me. Yes, because my Tumi alone ndio kama alikotoka lakini ina T U M I. So mimi ni
Kibongo
Swahili. Eh, that is T T na tamka Tumi.
Tumi.
You see, kuna siku alikuwa nilikuwa nimeangalia, ilikuwa ni podcast pia ya mtu mwingine wa South Africa. I think that was Mpumi. I think that was ni yeye. Kwa hiyo alikuwa kwenye hiyo interview, akaongea kitu akasema moja ya kitu ambacho yeye amekuwa akishikilia ni ile excellence. Kwa anasema namna ambavyo anajiandaa ku show up kwenye gathering ya watu 100 na watu 1000 ni the same. Kwa sababu yani anasema kwamba mwisho siku yuko pale kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo hayuko kufanya kitu under excellence. Au chini ya kiwango, in the name of my audience, is just 50 people. And maybe audience, and this audience is 500 people. Level ya mazoezi atakayotakiwa kufanya, maombi na kila kitu, any investment, ni kana kwamba anaenda kuhudumia ulimwengu mzima. It was like, yo, yo, na hiyo, yani ilikuwa ni way back. I'm not sure hata kama tulikuwa tumeanza podcast. Nadhani ilikuwa before tulianza podcast, but that really got me, and I was like, Mungu tu akubariki kwa sababu pia it's not easy, like binadamu is not easy.
And you need from a very high level of discipline.
Yeah, a very high level of
maturity and intentionality.
Yes.
Yeah.
Yes, and speaking about that, naendelea kupata kwamba sidhani kama hata I think it's beyond hata human excellence. Nadhani amefika ile point ya kwamba I'm doing this as unto the Lord. Yeah, kwa sababu I think that's the only way you can it can make sense. That's the only way it can make sense.
Yeah.
Unifanyishe chizi kama anaenda kufumu kwenye watu 5000 wakati ni watu 50, like does it really make sense?
You know, just your family members, 7 people.
Imagine after that somebody wants to enter nitakuwa katikati. Like they would understand. You guys are not even paid to be here.
Tunaweza jenga pole.
So najua lakini he was like even yani kwamba that's the level of excellence ambayo ameamua kuiweka kwenye kumtumikia Mungu. Mhm. Kwa hiyo hivyo kwa sema kwamba vile vitu vidogo vidogo sasa inaweza katokea hapo from it's just 100 people. Yeah, tukifika kwenye watu 1000 huko tutaanza kwa serious sana. Tutaanza kushow up every week. As of now, mara moja every month sio mbaya. And it's just 100 subscribers. And tokea tu nianze nianze kuendelea kujikumbusha na kutoa neno subscribers, followers,
kuweka real
viewers na kuweka these are real people. Ikaanza kuleta a different meaning na ile a different way ya kuendelea kusema kwamba okay. In the first place it was not about the numbers. Kwa sababu wakati tunaanza we had zero viewers. We had zero everything.
Yeah.
Na namba iliyokuja baada ya zero ilikuwa ni 2. Kwa sababu it's me and her. Kwa lazima tuta subscribe ni 2, lazima tuta follow ni 2 followers, probably lazima tuta view. Sasa hapo tena itakuja na mume wangu na wa family wangu. Kwa tuna kuja kujumlisha hapo inaelekea kwenye 10 na kama kidogo inafika na but those were real people and these are still real people. So vitu vidogo vidogo vinaweza kweli kuleta impact kubwa au ndogo. Yes, kwa mfano kama kwa sala namba na mtazamo sasa. Mana namba inapekea sasa mtazamo kwa like it's not even something serious. Kwa tu nae unakua una show out to by the way. So kama ilivyokuwa wiki iliyopita na hii ni wiki nyingine. Sasa jamani ndio hivyo. Maisha ndio haya. Na sisi ndio tupo hapa. Imagine how things could have been. Imagine, yeah.
Mi kwanza ninge suffocate. Like, what would I have taken my energy? Ninge pilipa up against energy.
Awo ni kwa tu, maisha ndo haya. So, yeah. Unaya kama milioni. Kimaliza hapa. So, yeah. Yeah.
Adding up to that, nime ndani yangu nilikuwa nasikia kwamba, actually, nilikuwa nasikia sauti. Yeah, Apostle Joshua Zoma, like on my mind. Akisema, you have to be brutally honest with yourself. If you want to succeed, you have to be brutally honest with yourself. But if I am, and okay, sasa tujia pe tunongila like vile vitu vidogo vidogo, ambapo at the end of the day, vina add up to so much. Kwa mfano, wewe kama wewe ambao unatuangalia, unatusikiliza, sikio podcast, tribe. natamani utake time. It can be maybe these coming days after you listen to this, after you watch this episode. Reflect, like do self-reflection. Uwe honest. Alafu hapo, tusianze kuingiza watu wengine. Yani usianze kusema, uyo Belinda mwenye anayeongea hapo. No, it's not even about me. Mm-hmm. It's about you. Kila mtu, ana tuvitu twake tudogo. Ama kutu tuvitu in reality, vinakwamisha. Mm-hmm. Inaweza ikawa, your low self-esteem. About nobody knows about.
Yeah.
Huku nje, unaonekana you're fancy, unapendeza, you seem like you've got everything together, mm-hmm. you've got yourself, like maybe you're beautiful, you're handsome, you love God, kwa nje unaonekana like daily, unatuekea Bible verses on your status, mm-hmm. on Instagram stories, utatuekea caption, kume caption yu, metumia ChatGPT, but anyways, nobody's judging, you know, we're in that era, yeah, AI. But huku nje unaweza kuonekana like you've got everything together. Mm-hmm. But wewe mwenye ndo unajua. Kuna tu vitu tudogo ambapo kuna sehemu ulitakiwa uwepo lakini haupo. Mm. Na sio kwa sababu kuna a very huge roadblock. Ila ni kwa sababu tu kuna tuje mfano kila siku unasema hivi nitakuwa naamka mapema ili nipate muda wa kusoma Biblia. Kwa sababu unajua ikishafika tu saa 2 siku imeshachanganyia, the time is no longer yours. Timetable tena sio ya kwako tena. Kwa unajikuta kweli unataka kusoma Biblia. Mm. You want to be devoted kwenye kusoma Biblia. Mm. Lakini unashindwa kusoma Biblia kwa sababu kila siku unasema nitaamka at least saa 12 ili nipate muda, lakini unaamka saa 1. Muda wa kujiandaa kwenda kazini au kwenda kwa majukumu tayari umeshafika. Mm. And then baadaye unakuja na Mungu mwenyewe anasema. Lakini no, it's not true. Ni to vitu tudogo tu kama like just a commitment, maybe a step further kwenye commitment yako ama kwenye discipline yako. Lakini pia mwingine unaweza ukaka kabisa wewe kabisa unasema hivi, mimi jamani nataka nianze mazoezi kwa sababu I want to be fit. Achana wala mbona nataka kufanya sijui wapungua, achana nao. You just want to be fit, you want to be healthy. Ndio kuna namna when you work out you feel good. Your mental state na kwako unasema kesho kunitaanza, lakini hauanzi. Hakuna kinachokuzuia, wewe mwenyewe unajua, like you know what is going on inside of you. Mwingine unasema hivi, nitaanza ku save, nitaanza ku budget, nitaanza kupanga budget. Oh, sijui leo utajiambia leo hela nyingine imepata kidogo, ama kuna majukumu haya, ama sijui kuna hili limetokea. Wewe mwenyewe unajua kwamba it just needs you to make that decision, just a small decision. Kwa hiyo tutamani ni kwamba take some time, reflect, be honest with yourself. Angalia where you are, where you want to go, ama where you are, where you want to be. And hapo tu where you want to go na kwenyewe, it is not even in alignment na the bigger picture ya Mungu. Kwa sababu at the end of the day, tunaweza tukawa tunataka kufika mbali, lakini uki mbali yako sio mbali ya Mungu, sababu chanzo cha mawazo ya Mungu sio mawazo yetu, njia zake sio zetu. Kwa hata pale ambapo sisi tunaona ndio the best, maana Biblia inatuambia hekima ya ulimwengu wenu kwake ni upumbavu. Kwa hata wale kichukua nyenye hekima na hekima. So still hata pale ambapo ni pakubwa wanataka kufikia, bado kwa Mungu ipo. Yaani very minute. Kwa have a self, yani be honest with yourself. Kwamba kuna vitu gani vidogo, kwa sababu Terry anasema, lakini mwenye alipata pia kwa mtu, anasema hivi, sikumbuki alipata kwa nini kitu cha Maslow, who I don't remember, lakini anasema hivi, what is easy to do is also easy not to do. Yani what? Anything that is very easy to do, like it's really easy to do. At the same time, it is also very easy not to do. Yani kila ambacho nakiona kama like nikiwa kuweka tu chumvi, ndio hicho hicho pia ni kigumu pia kukifanya. Kwa mwisho wa siku, kuna vile vitabia vidogo vidogo. Haya, umesema kwamba mimi from now on nitakuwa na positive mindset, nitakuwa na positive attitude. Lakini vitu unapo incorporate in yourself ama unapoangalia na kusikiliza vinakurudisha pale pale,
yani ile mindset
hakishabe, vinakurudisha kwenye mindset tu ambayo itakuwa ni negative, vinakurudisha kwenye mindset ambayo itakuwa kwa kuna tu vitu kidogo ambavyo at the end of the day ukifanya ile ukitatile the compounding effect, unakuja kujikuta kwamba ime make a very huge difference. Ukiangalia 5 years ago mahali ambako ulikuwa na leo ulipo, pengine kile kitu kimoja tu kidogo cha kusema labda maybe I'll be showing up on time. Cha kusema labda maybe nikikommit, I'll be committing. Cha kusema labda I'll be valuing myself kwa kuanza. Na hatuongelee kwamba maybe unaweza ukaanza uka backslide na nini. get up again. Yani hiyo sio sababu ya kwamba ndio umeishia hapo ndio umefika mwisho. Lakini wewe unajua kuna tu vitu ambavyo mimi mwenyewe sijui. Unaweza kaniamua mtu, unaweza kaniamkia mtu, hata mke wako ajui, hata mume wako ajui. Wewe unajua kwamba mimi hapa hii character nikicheza hapa mume wangu anafika mbali sana. Wewe unajua hii character nikicheza hapa ndio yetu inafika mbali sana. It is just something small. Inaweza ikawa something small kama tu kuamka asubuhi na kusema hi baby with just that energy. Unajua vile? Yaani kwamba mwisho siku yaani hivyo tu, yaani kwamba haijakurequire hela, haijakurequire chochote. Umeamka tu with just this energy. Kuna kipindi Steve Harvey yule alikuwa na talk show yake American Yes. Tunamwitaga huko Steve nyumbani na ndugu zangu. Alikuwa anasema a while ago like years huko nyuma huko. Alikuwa anasema kuna rafiki yake alikuwa akimpigia simu asubuhi, anapiga simu asubuhi sana. Like maybe hata saa 10 alfajiri. Akimpigia simu, hasa sio anakuwa na mshahara, no, like maybe atakuwa na inquire something, lakini yeye asubuhi. Bado akimpigia simu sasa unajua mtu yule anaamka na usingizi. Hasa Steve hapo, hey, hello, see, like you're speaking kavi or sleepy. Hasa yeye akaanza kuwa like, yo, Steve, why are you talking like that? Hasa
anaona like, what do you mean?
No, okay, maybe the energy that you start the day with goes with you the whole day. You need to have you are away
energy saa 10.
Dada, okay. Yaani nakwambia Steve Harvey saw from that day akabadilisha kweli akaki. Yaani akiamka anaamka na energy hata kama anapokea simu sasa like yani kama yani ile mindset ikabadilika. Na anasema kweli he started seeing the difference. Akiamka with this lovely energy. The whole day ni takwata kama ataachieve. Hata achieve sana kama akiamka na full energy.
Okay.
Kwa hiyo yani anaanza like the moment thank you God I've hit the ground. Thank you God I've seen another day. Thank you God. It is just something simple
that you know, I don't have the money. I think that makes sense. Kwa sababu mimi my son siku akiamka anaweza toka amka. Yo! Yaani anaamka tayari like ada anaamka tu na mama au anaamka tu yani kwa sauti au anaamka tu anaanza kuimba. Sio nafanya nini? That day.
Wow.
Kwanza anakuwa less grumpy.
You see?
Hizo sijui nini zile na zite hizi za toddler zizi.
Tantrum.
Ni chachi. Sabika that day. He'll be singing most of the day. He'll just, ya takuwa busy na drums zake. Na siku atakewa amka hivi. What is this, baba? Are you okay? Yani unaanza kumfanya like, are you okay? Are you okay?
Mchangamisha.
Tantrum ziku. Usimfanya hata hivi.
Tantrum
zizi hapa. Yani ni ziko hapa. Most of the day.
How is it kwa mkatu? Yo! Ndo hivo. Yani ni mwenye.
Literally, you can just look up like, yo! I'm kashakati! Okay, like, are you fine?
Lakini you see like the difference.
Yeah,
na siku kwa mkatu. Kwa na mkatu kuna sabi. Kuna something small just like that. Mimi mwenye kuna mta mgini na mka. Na kupuka tani alam yangu ikinemisha. Na kuruka tani. Thank you, Jesus! Siku nikasema hivi kungekuwa kuna kamera mimi mchele
sio tu kamera shughuli
kama kimbiza kwenye
sio tu kamera ungekuwa ndio tumelala wote akini na hisi ni unajua kuna ile unashtuka unashinda kuamka na hisi ni kitafakati kwa sababu mimi ni kama na nasikilizia hapo ni sifa hii na wewe sasa na kuamka nianze kukemea
hapa like
vipi
mpaka kuna mtu anakiwa. Yani kama ningekuwa kuna kamera hapa zinanirekodi kwa watu waone. Sasa mimi kwa muda ninacheka lakini sasa how that mean nikifanya hivyo yani hata kama nilikuwa nina usingizi kwa sababu unajua kuna muda mwingine ambao unashtuka unaona alarm yangu ina 15 minutes. Hapo na hata niamke nilale. Mama umepitwa na usingizi. Kwa hiyo unapokuja nami na kuamsha hivi usingizi uko heavy duty. Kwa ile kina hii nashtuka. Thank you Jesus. Nikiamka hapo mbona siku ni njema. Huyo ni minuka kama naanza na kusali hapa naanza kusoma Biblia fani ya hivyo. But anyways, coming to what I was saying kwamba
wangu wana na imagine Mungu wangu. Hey.
Na mwela sana na nilio sana.
Yeah, ila hapa najibu kujiuliza hiyo siku nitakuwa fanya hivyo. Hey. Hey, naisi. Kwa atapata shock of his life. Yani itokea nimefanya hivyo na
hala ni
hali
tayari. Unaamka tu ukiamka umeshtuka hivi. Thank you Jesus. Like that.
The next day,
so thank you Jesus. Next day umekuruka. Thank you Jesus. I don't know, okay. Hey, kumekucha.
Hallelujah.
Kumekucha.
Hiyo inabidi unatoka chumbani kidogo.
Ila sasa shoga yangu
inaenda kufanya.
Na mimi hapa ndio point inaenda kufoka basi sasa kwa sababu wewe unalala na mume wako. tusije tukaleta sasa hiyo kwa kero kwa wengine. Mimi kwa sababu niko mwenyewe sasa hivi ndo nafanya hivyo. Sasa kama nikiwa labda nakuja baadaye sasa hapo itabidi aidha nianze kumuelesha kidogo kidogo ama na mimi nitafute namna kwamba na nyote naenda next room. Thank you children. But God will provide a way. Anyway, so what I was saying kwamba kuna vitu vidogo vidogo ambavyo ukivifanya, yani ukiwork on them, unajikuta the difference is so much huge. Kwa sababu na hiyo difference inaweza kuwa positively ama ni negative. Kwa mfano, I'll give an example. Dada yangu ni dad ring. Ni katika watu ambao yani from the moment like niko aware, ninajua ni watu ambao tangu alikuwa naimba kwaya before we relocated to Dodoma, alikuwa naimba kwaya vijana kanisani. Sasa unajua ile kibongo bongo na nini nini, labda mnakubaliana mazoezi labda Jumamosi saa 8 should be there saa 8. Tena anaweza kuepo kaita saa 8 kasoro. Hata kama mazoezi yataanza saa 10, like it had never taken her out of the line ya kwamba kwa sababu hao watu wanasema tuanze saa 8 kuja saa 10. What should do? She'll make use of that time. Kwamba okay, yes, she'll be there kwa sababu yule program saa 8. Should be there on time. Lakini atakuja kama atabeba laptop yake ile ule muda anasubiria sasa. Ndio hapo chelewa, she can be doing something but she is there. Kwamba wow. Yani ni mtu ambaye she has always been so she was hata sasa. She has always been disciplined na time yake. Mimi kiasi ya kwamba ni I got actually inspiration from her. Kuna jua kuna zile marriage center kiasi ya kwamba hata kichelewa unajua kwamba lately it was really out of her hand. Lakini
I love that.
Me too. Yeah, me too. Mwingine sasa ambaye anakuwa na inspire dadani should always work out. Yaani hata kama zingine unamtaka kama ina safari kikazi, saa zingine anaweza kama amechelewa kurudi kazini usiku, unamsikia mnaongelea kwenye simu, yuko nyumbani kwake anazunguka uwanjani.
Wow.
Unafanya nini mpaka unatembea? Na anafanya mazoezi hapa, anazunguka ni hivyo. Kwa sababu I feel like the way mazoezi atamfanya afeel na nini ni hivyo. Kwani ni kwamba every day should show up. Au kwa mfano kama dadaji the way yuko diligent ambavyo yuko committed na kazi. Yaani kama kuna muda mwingine unaona kama mimi ningekuwa kwenye vitu vyake, but should always show up. Na hata akitakiwa ku show up kwamba uko kwenye kazi, and then she has to show up kwa sababu kwa sababu unakuta kama kuna the time tulikuwa tunaandaa Christmas card to Dodoma 2024. Akaa yuko kikazi Arusha. Sisi tuko Dodoma. She traveled all night long kwa ajili tu ya kuja ku attend a session ambayo ilikuwa inafanyika. Yes, yeye na dada Suda. Kwa kuna ile kwamba kuna vitu vidogo kwamba like unaona the level of commitment ya huyo mtu. Na kuna ile mtu mwingine anasemaga Terry kwamba how you do one thing is how you do everything. Yaani kwamba energy yako, commitment yako, uwezo ukasema hivi mimi kwa hivi kwenye this area tu huko niko sana. No. Utajikuta it is about discipline, it is about character. Kwamba wewe ndio yule yule unajua kinyonga ukikuta njano ni kwa njano. Wewe ni yule yule ndugu yangu. If you are melanin like me, you are melanin like me. Kwa hiyo mwisho wa siku how we do one thing is how we do every other thing. Now what is easy to do is also easy not to do. Kwa kuna vile vitu vidogo ambavyo if it's easy kuviona kwa wengine, usivione kwako. That's why I said I posed that challenge kwamba take some time, reflect, angalia, kuwa honest with yourself. Kwa sababu mwingine akisema wewe honest with you, unaweza kuona maybe huyo mtu ananijudge ama ananionea wivu ama sio anafanya, lakini hata kama anakuja in good faith, inaweza usimwelewe. But you can be honest with yourself. Na mimi one of the ways ambapo nakuaga najaribu kujifunza na kuendelea kujisaidia kuwa honest with myself ni kwamba I sit with myself. Belinda ni huyu hapa, mimi ni hapa, tumwangalie Belinda. Yaani kama yaani Belinda is here, not huyu. Belinda is here, tumwangalie Belinda. All right. Let us look at Belinda asubuhi mpaka jioni day 1 anafanya. How does she spend her time? How does she make decisions? What does she consume kama ni mentally, spiritually?
Yeah, na wewe unafanya na kusogezaje huko unakotaka kwenda?
Exactly. Yana kujengaje? How do they help you become better? Kwa sababu whatever that you do they help you become, but who do you become? Kuna nini niliona, I don't know if we had shared kwenye thought of the week ama not yet, lakini niliona anasema kwamba alikuwa si John Maxwell. I think we have not yet shared it. Lakini I think it's John Maxwell anasema kwamba circumstances, they don't make you what you are. Circumstances expose who you are. Yani kwamba kuna circumstance inaweza ikatokea. Ile circumstance ikitokea, it does not make you what you are. Ile circumstance ina expose who you are. Kwa nini ni in the circumstances, I don't know, maybe it's a call, maybe it's, I don't know, but whatever circumstance you're in, ile circumstance yote, haikufanyi wewe uwe mtu fulani, inakuonyesha wewe ni wewe gani. Kwa mwisho wa siku, ile vitu vidogo vidogo, vile vidogo vidogo, vina add up to the bigger picture. Mm. Ile kind of add up positively, ama negatively.
Very true.
Yeah. Mm. Yeah. Mm. So let us sit with ourselves.
Yeah.
Be honest with ourselves. I love to once kushughulikia the previous episode, kama umeangalia the first episode of month of May, Jiji ameangalia amesema kwamba yani take one step at a time.
Yeah.
If you are starting to clean your house, you start one room at a time. Unaweza kusema the whole house is the cleanest. You frustrate yourself.
Yeah.
You position yourself to becoming a failure. Yeah. And it's not going to help, it's not going to take you anywhere. Kwa hiyo umegundua kwamba kuna vitu tudogo tudogo, anza na kimoja. Anza na kimoja kwamba mimi sitakuwa na danganya. Achana zile wanasema hivi sijui small white lies. My friend, hakuna small white lies. Hakuna big white, red, green, yellow, rainbow lies. A lie is a lie.
Yeah. Pia nilikuwa nataka kusemaje. Unajua tu vitu vidogo vidogo ambavyo tunavifanya mara nyingi, na ni kwa sababu ni vidogo vidogo, vinatufanya kama tusione the actual impact of it. Unajikuta unafanya unafanya, lakini tuseme sasa hivyo vitu vidogo vidogo ndo viwe tayari, ndo viwe majina yetu. Yani mtu badala ya kukuita Belinda, tunapenda small small lies. Mungu,
Mungu wangu,
ehe, wewe ni mtu haukubwi confine mchelewaji. Wewe ni mtu ambaye ni yani huwezi kufanya savings. Tukuiteje? Yani okay, you're not good with money. Generally, not to just ile kuna issue ya savings, kuna issue ya kutumia apa, hela tukamba, exactly tukamba, kwenye kitu ulichosema utumie.
Mlumbi wa walumbi atakupa neno.
Yeah, sasa uite hilo jina ni kama ndo jina lako liwe hilo. Wewe ambao tunakwambia hivyo kila siku nasema I'll stay taking care of my body. I think if it's not yesterday, I think the day before yesterday, kwa game kwani. Probably ndo hapo interpretations zinapokuja sasa, ni kana sima njini nizekana mda mungine watu tunapokutana na zile labda post or anything au contest na zongile kamba we should love our body nini nini, labda mungine na wafanya waisi kamba I love my body, so I'm fine the way I am, I don't need to do anything about it. And I was like, is it so? Kwa mimi nikana jambia kamba currently I am proud of this body because I know what it has done and what it has done.
Yeah.
Yes. But I want to be better. Not necessarily kwa sababu ya watu wanakunyanga na fanya nini. And still not because I'm hating my body. It's just because I want to be
better.
I want to be better. And that better is from the way I feel, from the way I look, from the way nguo zinavyonikaa and everything else. Kwa ni kana nilikuwa kutokana kasa kama sitamani anything itokee out of hatred. Kama I hate this about my body. I hate this about this. No, nikasema at least maybe naweza nikaanza kuchukua that I dislike this. And if it's something that is changeable,
I can make this better.
Yes, so I can make this better. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba even hope vitu vidogo vidogo vinaweza be hata hizi two compliments. Kuna watu wengine wanapenda kuongelea vitu vya watu. Yani hawezi kupita, lazima aseme your lipstick. Hapo anaweza simalizie. Sasa unakuwa what is it? Imeshinda huku. Huu kujiangalia anene.
Uone uelewi. Na uelewi kwanza kasema mimi positive negative yani
hiyo sijui nini. Sasa ni kitu kidogo kidogo mpaka unafika point watu wanakuwa like yani huyu is no longer any Gigi is no longer a safe place to be. Yani ukiwa pona lazima aanze kukuchambua. Yani unaanza kujisikia you don't feel good about yourself na nini. Kuwezekana vitu vingine ambavyo havina direct impact on you, lakini they have negative impact kwa watu wako wa karibu. Au kwa watu ambao wanatakiwa benefit from your presence. Lakini wapo like, please, mimi sitaki interact with this person. Sababu nikitoka hapa, I have a very low energy, naanza kuwa na my self-esteem, low self-esteem ambazo sikuwa nazo. Sababu kuna, there are people ambao, yani they will project their insecurities
on you.
Hata kama ni their informal insecurities, yani they'll just try kuhakikisha kwamba, sijui kama ni intentional, lakini hebu let's check, as much as we'll be checking on the small things, pia let's check nini kinatufanya tufanye those small things. Juzi kuna podcast pia mtu nilikutana nayo in Kenya, akaanaongelea kwamba vitu ambavyo ni vizuri ku change about yourself. ili kuweza ku become a better version of yourself. Kama give about changing mindset na kila kitu. Lakini hata nimesema mfano. Sikumbuka kwa ngila point gani, lakini hata nasema kama yakaja kugundua. Yaani ni she's very good at procrastinating. Lakini kabla ya kujua kwamba ni yani yuko very good at procrastinating, kuna vitu alikuwa havi achieve, so she had to search
like what is happening,
like what is happening. Kwa nini mimi nakuwa kabla na goals 10
afu
achieve moja. Na hizo zote ukiangalia ni more of internal factors. Ndio kuna watu wanaweza kusema kwamba yeye anaweza kusema kwamba labda kazi did not go through, all that business did not happen, all that nini I was hoping labda kungekuwa na this collaboration not happen. No, nyingi nakuta ni internal issues ndio kaje kujua kwamba ni mtu ambaye yani naweza kukuta kitu anaweza kufanya hivi atasema tu I'll just do this tomorrow. Sasa tomorrow ina vitu vyake na hilo sema hilo nitafanya kesho, kesho ikifika tayari
anxiety
imeshoot
like you're being overwhelmed.
Kwa anajikuta anafanya vitu ana pressure to the extent alikuwa anafanya vitu vinne anafanya viwili. Tena hivyo viwili vinahamia tena kesho.
Kwa anakuta
a pile of things baadaye anakuja tu this is not for me. Yaani mimi gardening carry me is not for me. Ila akiona maua she feels good about it. Akiona nini she feels sick. Ndio kama sasa I think kuna baadhi yetu nafikana mimi nipo kwenye kundi fulani. Kuna kitu nikiona like it makes me feel so good about it. But kuwa tayari kulipia gharama ya kwamba
that part.
Na I have time to do it now, let me do it right now. By the way, it does not cost me anything. Ni kama kitu kingine ambacho nimekuja kugundua. Kitu kingine ambacho kimekuwa kinanipa motivation nikijisikia kufanya kitu ni kuweka timer. Mfano, kuna vitu vingi nakuwa na hisi kama nitahitaji karibia siku nzima kufanya kitu. Then the kind of thing I'm like I'm so free to do this thing don't fine. Nikiamua kuweka hapo timer, najikuta kwenye hicho kitu ambacho I need the whole day. Nimetumia less than 45 minutes.
Wow.
It's done and that's it. So the feeling after that, you're like, I was able to do this in 45 minutes. The next time, trust me, I will lower that time. I'll put it 40 minutes. Mpaka inakuja kusink kwamba okay. Nikiamua kufanya kitu sio tu la kuamua. Kwa sababu hata in 15 minutes naweza ngakifanya na nikamaliza na nakuwa nimekifanya in excellence according to the excellence that I'm looking for at that particular time. Kwa sababu ndio unaweza kujikuta kama leo I just want to. Na ukiwa kufungua kabati lako ina namna inakukwaza. Yaani ni la kwako. Ni vitu vyako lakini wewe mwenyewe unakwazika. Kuna hata kichoko haraka haraka. Na unatafuta haraka sio unazidi kuvuruga mambo afu unafunika haraka haraka ili isiende kukukwaza. Unaendelea na issue zako. Afu unajiambia hapa itabidi siku niwe kwanza niani najisikia vizuri.
Na play YouTube
mimi na ice cream pembeni. Niwe tu na niwe na kuna ngoja tiba hapa. Hapa nitapanga. Hiyo siku haiji.
Hai.
Siku utakama kufanya unakuja kugundua ulihitaji labda wanawa.
Just to focus.
Yes. Na the rest of the 23 hours zimebakia ni za kwako. Umetumia saa hii. The other time ukija utakuja kugundua in 30 minutes una uwezo wa kuarrange kama zuri yeye na vizuri kutenda vizuri. Kwa mimi kingine hapa nimekuja kuna vitu ambavyo mara nyingi nimejikuta na fresh hakuwa naika timer. Ngeka timer the feeling I get kama wow. Na muda mwingine naweza nikajikuta nimeweka da 40 minutes they were not enough. Nikaongeza da 20 minutes na nikuta nimetumia 10 minutes sasa kwa 50 minutes hapo. Next time I'll do 48. Next time 45 minutes. Na nikute kwa sababu kile siku ya kwanza kazi ni kubwa. Ulipile up siku nyingi. Kwa kazi ni kubwa. Yes, na mnakuta ulikuwa unajua wanzia wapi. Lakini next time ukija you know exactly pa kuanzia. Ni wapi, yes. Kwa hiyo, inaweza kaa kitu kidogo kidogo kama hivyo just putting a timer. Inaweza kaa kitu kidogo kidogo just to remind yourself. Inaweza kaa kitu kidogo kidogo just to be kind on others. Before, ujampa mtu comment. Nipee hiyo comment afu uone how do you feel. Ukiona you feel not sure. Au unaanza kujiuliza, should I say it? Au every time you say it, unakufanya you don't feel good about it.
Don't say it
next time. Sababu na mwingine it takes kukosea kujifunza, which is very okay. Lakini kama unakosea na ujifunzi, na
wewe utakuwa you become that person.
Yeah, you become that thing. And trust me, kukutana na mimi tabii nianze tu kukuita ile jina. Okay, nikijua.
Wow, I love that. So, kwa vitu vidogo vidogo, naamini wewe mwenyewe utajijua. You can check. Yeah. Ukaweka microscope yako hapo ukaangalia and be honest with yourself. Lakini pia sio tu kuwa honest, saa zingine ili jipu liponi ni kuitumbua and it's painful. Wanasemaga jipu alijapona mpaka amekuingilia
na mwingine pia lazima kitaji kutumbuliwa. Yeah. Kwa hiyo nataka kusemaje? Kuna vile vitu vingine ambavyo vimeshakuwa sisi sana. Tunahitaji external help. Let's seek for that help.
Yeah,
it can start from God na watu ambao tunawaamini.
Yeah.
Naizikana hata I'm not sure what is wrong with me, but something is not okay in this area.
Yes.
Mtu anayekupenda ata find a way in a very loving way kukwambia this is it. Sasa kutoka hapo anaweza kawa pia yuko kwenye nafasi ya kukusaidia how to go out of there au kuepukana na hicho kitu au to heal from that. Au anaweza kakuelekeza namna pengine kwenda kupata msaada. Au wakati amekufungua macho na the rest of the work ikawa nyakwa. Pia mwisho wa siku yote ni namna ya kuelekeza tu njia Morogoro ni ile pale.
Yeah.
Mambo ya kuambia traffic lights ni wapi na nini tutajua.
Yes. Well, at the end of the day, Secure Podcast Tribe, as much as we love you, we really want to hear from you. Come when you've taken the action, when you receive the call to action, ya kuangalia, reflect, check your life, vitu gani vidogo vidogo ambavyo unaona kama sivyo vinanikwamisha. Don't tell us those things, but at least share kwamba mimi hapa nimegundua na ninaanza kufanyia kazi.
Yeah.
And when you see the impact and the difference, please also don't hesitate to let us know. Kwa sababu pia unaweza kuangalia kwa angle mbili. Kwamba angalia hicho kitu kidogo kidogo ambacho unaona kinakikwamisha. Alafu upatie picha ukikishughulikia. Just imagine, envision how things will be. Alafu work on it.
Yeah.
Lakini pia envision, usipo work on it, utaendelea kubaki hapo hapo ulipo. There won't be any change, there won't be any growth. Nenda itakukosta, unaweza ukajikuta you lose so much opportunities. Unaweza ukajikuta unapoteza your destiny, because that is also possible. Apostolisha sema ya pasima kwamba Mungu alimtuma mwanawe pekee ili msabani ili kila mwaminie asipotee. But guess what? Still people are going to hell. It all comes back to you. Kwamba mwisho wa siku ni wewe to make the decision, to work on the small things, small details. Tunasema attention to details, sio tu kwenye nguo, sio tu kwenye makeup, sio tu kwenye suit umetokea umependeza, sio tu kwenye sweet haircut, sio tu kwenye hairdressing, everywhere, hadi kwenye character. Na kuanzia ndani, actually, kutoka nje, it is very much necessary to pay attention to details. Kwamba hata kitu tu kidogo kinaweza kikaa kina impact, kwa sababu haba na haba hujaza kibaba. Bandu kumaliza blogo. What else? Ile methali nyingine nasemaje? Well, wahenga kama walivyosema. Na pia kama ambavyo tunaendelea kujifunza kutoka kwa Mungu kwamba the end of the day we are working on the month of grace, now there is so much excellence around it, so let us work on those small things so that we can achieve the excellence that we are looking for and God is looking for, because the grace is there. So let us not waste it.
Let's grab it.
I don't know why I normally do this. The other time when I find it, Elena comes with everybody and then I respond. So any other thing before we finish off?
Mimi nadhani pia labda kwenye kuendelea kujipa hamasa ya kutaka to become the best versions of ourselves. Ni kitu ambacho of course akija asubuhi ni baby steps. Labda pia tujiulize. Mimi gifts nijiulize. The way I am right now, the way I operate, the way I think, the way I do things, the way I interact, the way everything concerning me. Will I be happy if the smaller version of me akitokea kama mimi exactly with everything? Yani leo Eliana au Elikai are exactly like me.
Copy paste
na vile vitu vyangu ambavyo ni vya kwangu binafsi, yani ambavyo yani dada na mimi ndo nakoga na zile moments zangu za mimi. Sasa una muda wangu, I just don't or I just do, I just some kila mtu anakoga na ichuka kichuka. Sasa, will I be happy about it? Yani, will I be happy kuona kwamba hii ni A na A. Yani hakuna sehemu ambayo imekata kona. Hakuna sehemu ilozidi, hakuna sehemu ilopungua. Exactly as I am. As a parent, you like to be happy about it. Oh, just as a person, tusiongee hata habari za mtoto. Leo nitokee kwamba naambiwa sasa vup twini wako huwa. Yani hii ni dhao lako hii imetokea vup ametokea pembeni. Will I be happy kumwangalia another Gigi doing exactly ninachokifanya mimi? I'm not sure if I'll be happy in every area. Call that is enough for a wake-up call. Kwamba, safari bado ipo, kuna mtu anafanya kazi. Exactly, with no pressure, with no anything. Ila, ni kujua kabisa kwamba ni babysit. Ati vitu vingi, havikuanza tu ghafla. Ilianza tu kama, it's just today.
Kesho ikawa, it's just today.
Yes, kwa sababu hata hawa ambao wanakuta labda wana changamoto labda
wanaita
labda ni
uraibu
na nini hakuzaliwa tu wakawa hivi. Ni kitu kilianza taratibu taratibu, simi nazoea ghafla inaanza kumudu, ikimudu it needs more kwata hiyo tukisema tulika uko kadogo inafaila lakini pia the opposite is true. Vila vitu vizuri, the more you do it, the more you become better at it.
Very true.
Yeah, mfano mzuri mimi nilichelewaga kuanza kupika. Mimi kama mwenye ili kujua kupika mwenyewe. Lakini demo nilikuwa najiruhusu ku make mistakes, kujaribu kufanya nini. I can't tell you.
Naweza nipige na kamera, nitabidi sikutombe invitation kwa Gigi tukapate menu.
Naweza nisiwe kwamba I make the best of the best, but I know. Kwamba mwisho siku,
you love her.
Sito kudisappoint sana.
No, you don't disappoint. Lini tuje mweziwa mwezijao.
Mimi ni mgeni. Na ndugu zangu.
Oh, hallelujah. Jamani, please get ready. Yeah.
So yeah, kumbusho siku ni kitu kidogo ni baby steps. Either nitakufanya uwe bora au nitakufanya uwe kitu kisichokuwa bora. As they say, we all becoming, but what are we becoming? Yeah, kwa hiyo Until next time,
guys. Thank you so much for subscribing to our YouTube channel. Thank you very much for following us on Instagram, Sikio_podcast. Thank you very much for subscribing to Sikio Podcast on YouTube, on Spotify, Sikio Podcast, Apple Podcast, and every other platform. Well, TikTok as well. Tukopale Sikio_podcast. Yeah. So thank you very much. Kwenye personal account, BLIFARD. Gigi. Gift Gigi, right?
Yes.
Gift Gigi. GEEGEE. So thank you guys for following us. Thank you for connecting with us. Thank you for sharing our content on WhatsApp status, in WhatsApp groups, everywhere, guys. Our hearts, for sure. We are so grateful. We love you and we appreciate you. May God bless you abundantly. The seed you have sown into our lives of showing us support in different ways, different manners, may God make you sow, reap 100-fold.
Amen.
In Jesus' mighty name. Amen. So thank you very much. It was your girl, Ben of a Belief Heart.
You can just call me Gigi.
Until next time.
God bless you.
God bless you.